oɗon kettini studio kalangu, eɗen godi yande joni termintaji sappo e joyi habaruji fulfulde. Kori jam woni e moɗo habaruji fulfulde nder ko e kibaruji ɗi en kalan do feere hawrideji mairie ji galluñemen laatiɗi gona ƴeewa do fila ko darto jawdi koɓe goltirtele hitande enɗam. Hande woni jamma leydetoro gadiri nenene kay ɗum wattede konɗe ɗe kero leydi men Niger. En ƴeewan paamen toy wonto ɗon ƴowi ko ɗum won nafaka oɗo jamma. Janguinoɓe goɗo nangama farto e nda marade dow filla gollirde talki peneji ɗum ɗo on nanan dow filla mum. Hande nde yewtere men no ndar dow jonde himɓe feroyoɓe gang torraji adnaro nde leyɗe mumen gaari joɗe leydi Niger. Kori jam woni e moɗon ni min Soumana Amadou woni ko janganto habaruji ɗi enda ni e fulfulde hande nde enda studio kala nguɗo enda en puɗɗiran ni hono ko darto commune ji mbiye maire uji pamari gonɗi nder gallure ñemeyi joyyi ɗin fun tawa e nder hawrindeji ndaaroji filla ko darto jawdi ko hantaɓe gollitiri e ko hantaɓe keeɓi tafon kasen nandu tawi kañum on koɓe gollitirto ele hitande nde endam. Subakko endan ni bandimi Habibou Garba yeehi yo eyde fawarji wondu konda maire mo arrondissement ɗiɗa ɓoɗo enen galluñemi teɗo Garba Saybou haalanimo dow filla ko darto kuule ɗeɓe gonɓe kaldu muɗum.
Vous savez notre arrondissement
ko anduɗo arrondissement amin hokkata kenana milliyoji kame tati e hemre e jeetati e capanɗe jeenayi e buuɗi lasoji ɗiɗi e ɗiɗi e jeɗɗi ceede CFA lecceɗen milliyoji capanɗe tati e ujunaji hemre e nogayi tan woni komin keɓi. Ɗum ɗo woni ko tawa ley bawɗe amin. No woodi fedde hawcinde ndesa ceede jeɗɗire fuu na waɗu tawi kaake muɗum. Mi nangitirta baa gooto ngam min ngala bawɗe ko watta ɗum ninon. Illijo mairie mawɗo baka mawɗo wooɗi ɗiɗu no tawda e hiite lantarki. So on kisake du andare hiite lantarki ko lebbi jeegom foti ceede mum ummoto ley arrondissement. Onon ko emo on paami ko ley arrondissement ji ɗin ɗum wala e ɗum woɗi fey seeɗa.
Ndiyan ni ko sembente jan toɓɓuɗa ndenene kay balɗe ɗe enna ɗo enen galluñeme waɗi fa hono fa hannde so en ƴeewini gootaji mbiyete jokka mbittirnuɗi ndiyan ɗi endan njooli fa ndiyan ƴaɓɓi dow muɗum. Ɗum ndu kondan ni wadde ko fawari jo ndu kondan bonandaji kewɗi gaɗi ɗana gallure ñeme ndiyel ɗe ɗo gaɗɗe ƴuwal cakitiɗe ena fa yimɓe maayi nder majjum. Sisema Amadou laatiɗo kañum woni hoorejo fawari jo ndu kondan ni to fila ko darto hono ñibdeji to yimɓe adamaɓe jotto kañum e kulle ko nandi e muɗum o haali haala o wiide ke hono himɓe laati ɓe ndiya ñaami nokkuji muɗumen ɓe waddanama ballaga gallure ñeme e hooreɓe muɗum en ɗon no cirji fa no woɗi ngam wadde hono fawar joni tiggitol yaade e gootaji ɗiɗi woni mbittinirɗo ndiyan ɗi endan se kettinane haala makko.
La région a pris quand même
région on hoji labi ko wattata be himbe be ndiyan tobo nyaami ben njaraama le cuudi jangirde de gam majjum gomnanti te waddi balla gamun to suudu gouvernorandu ana ko dekirte nyamdu ko jeddol mun fuddama illu asawe bittido kano jondo min bittake to min jata min andina be do majjum gam ndiyam tobo dan no tawa der nokkuje de ko hani be college on yoni himbe tawabe der nokkuje to toban nyaami dom be ndilla der nokkuje ɗe gootaji ndiyan ɗimin godi ñamey ɗin mairie on batte rafi bawɗe wawta utude ɗi yimɓe du ko keɓe fuu no gattan le majji no kasin du ɓe joɓa ceede maɓɓe jangal bangeje kewɗe nder ñamey ngala gootaji ndiyan ɗi amma projet biteɗo PRCDI o no ɗon watta ceede ko watta gootaji ndiyan ley gallure nde kilométre uji capanɗe jeetati ɗum du no waɗan ko watta tawe ɗum heɓane mosola ngam arrondissement ji gallure nden fuu no
trouvera un début de solution.
Hande ñalande gonɗen noga e goɗe lewru juin fori e jamma leyletol gadiri jamma leytol gadiri kam wonno du jamma noga e jeɗɗaɓo mo lewru suuma yeeru ɗum waddi ko fande jamma odu kondan no wowani waɗede batu odu kondan dow fila ko darto kulol Allah e dewal Allah e tefugol baraji e ɗum waɗe hitande fo e nder lewru ndu endan nde toy wonto leytol gadiri o jamma o ƴuwani himɓe ɗum on nafakka ko jamma o tawaɗo golli nder muɗum wawi hedde ɗum wonno komin landi mbiyeteɗo Abdoul Fattah Mamoudou goto e fawar jom mbajo toɗna mbiyen jareɓe har fila ko dartodina alsilamaku nani ko a haal dow majjum.
Le messager sallallahu alayhi wa sallam l'on lui a présenté.
Lilado sallallahu alayhi wa sallam hollama golle artunobe dum o nani beldum majjum sanne himbe arambe be Allah hokkibe sabbugo burde en sey o jami hore makko o wi'i enen he sabbugo meden rabbugo go noy watta ko kewteden himbe arambe be sey Allah jom bawde wi'imo ya an lilado am mi hokkete jammago mo dermu de himbe maada gadi ko wodi be kebam baraje lebbi ujunere ko hida woni neddo heba goddum ko wadi der jamma denne hana ke jamma on fu neddo danata kon der jamma o fodore neddo fu tawa der makkudu malaikaabe warobe golla ko Allah wi'i goto mabbe fu hokkete ko gollata
au cours de cette nuit qu'on leur donne leur feuille de mission
non wantiri hala fille ko ndarto hande nagudu kondanni hawrinde hono leydi France kanyu e leydi Amerique ka en jeyi potoyi pamri e do fille ko ndarto laabi di leyde gonde G5 Sahel ka won leyde kerrude laati no gonno darani do fille ko ndarto denagu ko wino jami gam batte wallite har fille hono honobe ben en ko nun koobe den ne ka ko leyde narri dum du kondanni dum jojjino am fedde de enda ka no wonko heddi sabu talkidi na ko di jeewadi jeewita tafon ciagal mundu jondu jeewgol gongo no heddi sabu wajibi kina dun yari dun hollowe hawrinde mawnde wadore handen do inde hawrter leede duniyaara hawjinde fillande nagu dembe ngada sappe be cubobe ndara lawul halbe tabintina har filla ko ndarto kalisi mbado wattede e gollangal enda Gendarmerie leydi toynda en région mo maradi kanu nyalade fu e be goni e be nodda e be nanga du kondan janginobe tawdaabe talki peneji di hokkuno wiide ke mbaawi janginongol enda dum waddi ko faawara jondu kondan mabbe ko duudi nangaama der jeddire jabbinde enda der jabbirnde du wonno ko faane gouverneur région enda mo maradi Omarou Zakari haali no wiide ke hokkino talki himbe latibe no miile no tawde sadarmay din no fu yaade e chardo mawdo gonto enda maradi dene ne kay du ni dun don jewol mum wada matile ke Mahamadu Mahamman Mani kawoni horejo fedde jangino witene fizian to enda maradi nani ko halani bandimi Mohamed Mamman edo filaka
dans la région du maradi ya
der region maradi o janginobe wondube talki pempeneji chapande na jeegom le jewtinaki ngadaaki der jeddire wittine de min kebe der mabbe njoyono tawa le garual kasino mabbe bale departementji dindo nonno janginobe fu tawa be le garual kasu no mabbe be himbe no hakkinkinabe no gondi e talki peneji be pamani dundu ko e mabbe kondan on ko e mon syndicat jiwndanta fewre denne nangol mabbe hana dum velumino illu di habano moyno mafuno hata le nokorem amma himbe andube talki fewreji natirle jandi fu pasenti
e nous ont intérêt à renoncer
hande ni nyalande gonde noge go lewri joindu do fordi e nyalande julde do filla ko ndarto fijoji dum won ko fiyete ko wadete piyande jimi e bomi den ne kaydu konda nyalande enda ni do ena le Niger de egginanama julde mayre egginama gam batte Allah e sumayen gonde der mudum ka non bandimi gungu Muhammad dan tani o noddi do chalomite do Black Muel lati do kanyum woni goto e sigilibe e le yifande bat on enda halani mudum won ko be cigili do mudum
min gaddi golle hawtade ministre on famin egina golleji din ganyalande non de min ittanam gam min gada bato mudum de min jii ko min gatta jeddire chakamun e julde sumay dum hokkam min sembe kwattabe min gadiri golle amin wodiri dum du min kali e wiide Allah nyalande miden kani wadde bato joda kalam e jande e kitol nimbe ko lata e nyaloma weltare no min pecci dadum e bibbe leydi heba min kolla miden godi nyalande ittanande ganjimi der leydi duniya
noni wonter leydi men Niger himbe mudun en wadobe ko ete taekwondo den do miten taekwondo be enda jaham fottowa e gadol burundirgol hono taekwondo enda ko watte tok enda kore hono di sud non dum wonno se am kore di sud ka won kore hore hodori dum waddi ne sumana sanda hore jo hono fedde taekwondo leydi Niger kany won ko ardi bibbe leydi Niger ya to en subako won ko be daydo gallu nyemey maitre Hamza Siddiku goto e fawar joni wombe le fedde den endande taekwondo leydi Niger o haali o wi kawral ngado wal tan enda fawar jondu kore ngal enda hon non ko teddi e ko mawni sanne yaade le duniyaar har fi le taekwondo
Il s'agit du championnat du monde de taekwondo.
Duro buro dirol wawde taekwondo non kawrando leede duniyaru duro go kam buri mangu himbe keme jenaayo e lasoy tatu e sappo e go'o yuta der leede hemre e lasojina e tati nata der magu himbe be gada kana chefe sappo e jeegom chefe jeetati den kawrata na rewbe jeetati etodu kawrata na worbe do dum sedo diri sedda e fijo olympic to rewbe e worbe fu galana chefe nene duro non latimo hoya base Lady Niger no tawa der leede jehoje himbe jeegom gonno jahdo inde mayri suka debbo goto no tawa der mabbe der jehobe ben no tawe alfaga mo teddirka mum wadata kilo lasoji nay e jeddi derbe gadai kiloji woygu enai no tawe Muhammadu Maharana Tijjani Hamza Suleiman no tawa derbe gadai kiloji woygu e jeetati Ismail Garba Yakuba derbe gadai kiloji lasoy tati e jeetati Jibo Kadiri e Tekiyet Ben Yusuf suka debbo tawado derbe kumnai kiloji lasoy tati e didi
la fille qui tire de la catégorie de moins de 62 kg
non won terbi ning ande wiidu kon na ni hono fadde jango asse woni ko dum fudotto enda muju nene nek ciagal majju min andina ondu fa hande hawrine mawne de fedde taekwondo le duniyaru kandu kon nan wadde se le balde den enda alaji idi isaka latido horejo kosni dum won fedde hono fi jobe leedi men niger no won e do inde leedi niger te foyde nokure
fina tawa jamu e challal fijoji pirtor bali e golleji
nyande fu do studio kalangu yewtere pindinon
yude altinere fayade aljumare e dengal bellare yande joy e minta sappo e didi e fulfulde yande joy mintaji noga e jeddi hausan kore yande joy e mintaji chapanna e didi e germare yande joy e mintaji chapande joy e jeddi kerol jeddirnde fu e francire yande jegom e mintaji sappo e didi
studio kalangu yadu leydi niger
Kenya noga lewru juin wonno nyalande itando filla himbe ferobe gam batte torraji adnaaru ngari joodi leede leede nene ne ka dun saabi nene en dun en baawi jewde ne wonno himbe ferobe leede mudun en ngari joodi leede Niger do filla ferde torraji duniyardi enda noy jonde mabbe wori do enda ni e der leede men Niger no tawa ko watto himbe ujunaji kemi didon juwoybe nene ne kay hono Niger e Mali be Niger wona himbe ujunaji hemre chapan nayon himbe Mali du ina chapan en jeego be ngoni joodi be do leede Niger doggobe hon ni no biirden ni enda Omar Abubakar kanyum woni hono latira hawjina do fedde hawjinde filla be do dilobe Niger filla ko dartande nagu sukabe nani ko halni Adam Dawachi
Selon la définition donc de la convention de Genève et refus
Hanono labi darnaadi tonder hawrine wadane Genève wi iri dum periode woni neddo fu dilludo leedi mum de tawe wawa warti der mayri ganno hula de warti torre ganno ja e lenyol gum na ganko hali do labi politique leedi mum neddo o wawa warti jodi der leedi mum gandi wawa latanaade dum wawade hisino remo kujje de fu denne no tilse iri neddo o dogga o nata leedi gum gan o dada der leedi fuudi o doggi o yehi o mo waawi yami o hokke lawol joodaade fa Allah waddana mo jam handen do der hubere nyame wadam feroobe ujunaji tatu e kemi jeddo e woygu e nayo tawabe der mayri der nyame wala to be ittana to joomun hiino weli dum fu don joodoto ko buri hewde ibe tawe der bangeje sere seraji nyame amma kulube ko e mu'e no tawe mangeze abala tabarbare der leedi telberi do woni no kuje de be ittana der leedi tawa no wodi no kuje go de be ittana kanje goni tazelit e intikan amma handen tazelit wala ille kippitaki gadanoki ton nokure de omba amma ton nokure indirare Lazar intikan durobe tan jodoto dermo balla ka fedde duniyaro hawjina filla feroobe waddanta feroobe be no sedu diri sedda gan tawabe der kubeje ben kokkataake nyamri amma de goto der mabbe wari yami balla to saytaykaaki wadama fami den ko dum ewa no o wallirte no wodi du labi darnaadi gam majju gam perodo fu e sadorna
avec la participation de ces réfugiés là puisque on leur a demandé de selon eux qui est vulnérable à tel degré
no wontirdo ndedo yewter ko nando do filla ferobe gam batte torraji adna wari jodi leedi Niger won ko habaruji me fulfulde teli semi assalamu alaikum mbalento jamwali
kettine sigilaji studio kalango kadi to tawado der duniyaro do facebook studio kalango
facebook studio kalango
no welcome sanne mi do feccide dum